hari nijwi ryugorera mu mutima wawe bikwemeza ko bidashoboka urifuza kureka ibiyobyabwenge byakubasa igihe kirekire cyane n'urugamba rukomeye ariko birashoboka never give up birashoboka
Mwijeje intsinzi kuri ibyo byose byakubaye